yeah. Mi sembra quelli on this one. Far beyond this one. Wow, wow, wow. Yeah. Mi sembra quelli on this one. Far beyond this one. Unanipendeza jinsi ulivyo tu, unanifanya nyumbu chizi zaidi ya Mr. Blue. Kitaani ukipita kila mtu du, roho juu, sifichuma ni mada tu. Weni sex lady number moja kwangu, kukutunza nitabidi zaidi ya moyo wangu. Hey, wapiga buti wasopenda yangu lady, wadunga kuki wanosema yangu moja. Uko fiti, uko freshi, bili napenda unapovaa yako tighty. Tatu nafanya machizi wana kunoki, ile nasifu nikisema uko freshi. Una good role body yako zaidi ya Messi. Una kesi nikiwa nawe sina stressi. Mambo freshi hata wakibonga feki. Msema kweli niko nao siwa check emotion.
Tututunu meni mada, tututunu meni mada. So kila time na kuwaza, kila time na kuwaza. Tututunu meni mada, tututunu meni mada. So kila time na kuwaza, kila time na kuwaza.
Instagram girl we post it, Facebook, Twitter we on it. Ukipita sikosi, ukipika siko.
Joto figa marita, I like that. Tupatane kwenye Snapchat, baby insta, I'm so hot. My only baby, my answer my sugar. My only lady, I got you with you ka. Delicate every, kiniacha ntakufa. My only baby, my answer, my sugar. My only lady, I got you with you, girl. Silicate devil, kinyacha takufa.
Toto mzuru meni mada, toto mzuru meni mada. So kila time na kuwaza, kila time na kuwaza. Toto mzuru meni mada, toto mzuru meni mada. So kila time na kuwaza, so kila time na kuwaza.